Sura ya maokoto Kumpata ni protoko Kamejawa na mateko Ah, kana mateko Na kukuringa kana ringa Kana mamba kitotototo Nizelo mendo napenda Gonjo wangu minapenda Kakicheka minalia Chama kana nivotea Mali yangu kijaliwa Minita changanyikiwa Kakicheka minalia Minalia kana nivotea Mali yangu kijaliwa Minita changanyikiwa Ni mzuri uyu na mpenda uyu Mali yake rosafi oh Safi oh Ni mzuri uyu na mpenda uyu Mali yake rosafi oh Rosafi oh Nita chibaba, chibaba, oh chibaba Amina muita chimama, chimama wambuga saba Wamoto, chibuji chompaga shingo Danita, mashallah, sakite nakuwa singo Kakicheka minalia, jama kana nivotea Mali yangu kijaliwa, minita changanyikiwa Kakicheka minalia, minalia kana nivotea Mali yangu kijaliwa, minita changanyikiwa Ni mzuri uyu na mpenda uyu Mali yake rosafi oh Safi oh, ni mzuri uyu na mpenda uyu Mali yake rosafi oh Rosafi oh
Yup, yup, yup.